Ekiragiro kize okuva eri omusawo omukulu Kabaka ow'eggulu. Tweganyise ebyo byonna tuzimbe.
Kama Katonda omusawo mukulu, tukwebaza olw'ekirowoozo kye watuwa. Nekwata ku bantu bo baweeyo olw'okuzimba eddwaliro lino, Kireka Adventist Hospital.